matchingsaathi.com.
Hey, you're drunk.
Alele, 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 kazi endele. Samia, kazi yendele.
Alele, 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 kazi yendele.
Enyi madakitari hospitali,
kazi yendele.
Wanangu boda boda chunga ajali,
kazi yendele.
Wanafunzi peni daftari,
kazi yendele.
Eti na sisi wajumbe tuwe tayari,
kazi yendele.
Wanangu wa machinga piga jalam,
kazi endele.
Kwenye soka wacheza kanda handa,
kazi endele.
Kopesha uza vitenge na kanga,
kazi endele.
Samia.